Sijui kanta una kesho, kaningali na uwezo wa kuifanya ntaifanya di mwisho. Mwambieni huyo devo, simogopi shetani, sa God yuko nami hadi kifo. Kanta una kesho, nipe nguvu na uwezo wa kijana na akili za mzee. Daima niwe imara, wasiniangushe. Naona saa kila siku ni zawadi toka Maulana, so haja gani ushike tamama, majaribu isha oe ae. Nataka maadui zangu watashikana na zao njama, siwaogopi na simama ma ya kiama yao yajae. Yendo pesi nasonga naye, wanashanga kuna stress na kuanga naye. Naishi sawa sina kesi mahakamani, au deni za madirani, niko fresh nje na ndani. Oh yeah, yeah. Na mwogopa Mungu peke, mwanadamu kija kumtafash, naomba Mungu mtete, maneno yao yasinyumize, nifanye sugu wewe, wakitrai kumtisha, naomba nisitetemeke. Siamini jojo vile naishi life ni ngumu kuamini hisi ndoto. Sijui kesho vile itakaa, kwa hivyo leo nitaifanya kaa kidogo. Wairidhishi roho, yani sana, tena sana. Hata wale wananchukia wananiheshimu, brami si kidogo. Si baba iki nikisikia mkiongea nazidi kuwapa miki sogo. Na kama saa sismami, staki life niache matani mtani. Mwenyezi mchungie familia yangu na pia za wale wote sauti yangu anaisikia. Tupe afya nzuri na maisha matamu, barabara zetu zinyooke, waone mfalme ni wewe, wakupewa shangwe ni wewe, wakupewa shangwe ni wewe. Hey! Na mwogopa Mungu peke, mwanadamu kija kumtafash, naomba Mungu mtete, maneno yao yasinyumize, nifanye sugu wewe, wakitrai kumtisha, naomba nisitetemeke. Me and my people, we never die. Say we live forever, and forever we multiply. And wherever we go, nini ni waneza ni show. Takasi na kitu, ukona mimi kila siku, kila siku. Wewe peke na.